It's a girl, Tabo Mas.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Lioness. Yamilindumba, let your prayer.
Like yo, I go by the name Masi. I'm sure it's not the first time. Kuni uto a fresh in the first hour. Feeling in me first hour. Flow sharp. Yaku puma puma mama sect out. Yaku puma puma quite tail as a sister.
Yamilindumba, I'm a lioness. Going in inge apotaba kwa malawness. Allow me as to bring bars. Yeki Iron Age. Then I'll let you be Luna Malawness. Where?
Lukata zwe kiano wa kuchunkela.
Icona.
Ani sina pene kwandu na ikutela. Mwamu kwa kwa swagi ya itukela. What can you tell her? Kimutu ya itukela.
From milili kuyoli kwa skuna. Nishimba attention, sichawa kwa skuna. Kusubunka my life, konji askunga. Si hita fanech kutalima for skuma.
Na anifangiva anali nombolo. Mane long inge luli milwa longolo. Work like mbongolo, then fly like nongolo. Luka lile rap mwana kwa yabe na ndombolo.
Kuhula magame ki maturity.
Gana.
Lili moli nosa lina surety. Ya ki mabasa lima pub. Reach me au nani problem not if a public.
Zeo ki zeo I'm vain no mas. Womu ziba mina kuliba ziba they no us. Azama yangi ni yasi na venue masi. Mulao waka ni future li venue maswe.
I make money, start and sakupa. Fasa kulitata kunika kansa kucha. Clash of the titans, ukashwa lutata. Mwikash mamu kota ni uvata luku kashe ze kwate.
Uta hakuna ni kamba kama rasmas.
Yokule lako.
Kuti uto muweza harasmas. Mwasiliza ni tu kwa chaya last month. Auskaya lako njia famu kwa kwa masmat.
Satani nilikuwa za hai. Wabata munzi owa salikuwa vayai. Nita ukuna kuzo mayawe. Nitata kuniswala ngeli kuzo mahai.
Kwa ikale neva komelwa magelo.
Nelikale fale we were not around.
Fake luto punya inge belo.
Fapili ya mablesa ni natarau.
Uvatabule na uskabeleka.
Sem ni kuvata pasela uskava leka.
Heba umandu ya glass uskava nepa.
Tutoki kuli haiva ukoni uskava heta.
Exclusive to Zayd Hype Mag.